Yeah, man, welcome back to the show, The Hangover 2.0 in session. Kama kawaida, each and every Sunday on your radio, tunakuja Team Spin Cycle live and direct, 3 to 5 p.m. So remember, kama ni mara yako ya kwanza kutusikiza, karibu sana kwenye show. If you're a regular, maze mina sema pia ni asante sana. Hashtag kwenye social media ni hashtag Team Hangover. It's all about having a good time on your radio each and every Sunday, man, 3 to 5 p.m. Usisahau hiyo, lazima ni wakumbushe. Mimi ni K-Trix the Entertainer, na kwenye Dex ni DJ Exploit Maze, holding it down crazy. Yeah, and I wanna big up a few guys. Big up watu wangu wa Pangani. Kuna Mr. Devi, kuna Mr. Waipukulu, and Mr. Shan. Wanatupata pale, big shout out everybody. Maze ya sona skeni Team Hangover Damu. Pia kama wataka shout out, you can also link up with me on social media. Facebook, K-Trix the Entertainer. Instagram, K-Trix_KE. Kwenye Twitter, mimi ni at K-Trix. Very, very simple, yeah? You can also link up with Homeboys Radio. Usikose kupatana na wachizi. Sasa DJ Exploit anasema ya kwamba, right about now, he wants to go into some Kenyan music, man. Support Kenyan. Hashtag support Kenyan music, man. Wow! Hey, let's see what DJ Exploit has for us, maze. 30 minutes into the show. Team Hangover 2.0 representing. Yeah, man.
Spin Cycle Entertainment.
Yeah.
103.5 HPR.
Akue klande alafu troopers kwa the council wazi. It ain't no fun kama boys wapate. If you know alirudi kwa komande. Hey,
hey, respect your elders. I started singing when you were still in diapers. I'm a magician kwa mziki bado touch ya tuni minus. We dress the gear with so much sex appeal. So tell my rival, nameless council about a viral.
Kora ni moto wa kuoti ambale, mwane. Moto wa kuoti ambale. Meza ni moto wa kuoti ambale, mwane. Moto wa kuoti ambale. The council ni moto wa kuoti ambale, mwane. Moto wa kuoti ambale. Genga ni moto wa kuoti ambale.
Na tuko tu pacho kwa ni boss, ito nini? Hey, yo, slow down boss, boss, tina ni fashion. Na kwa hii game, maze mina wakisha. Hini nyingine ya kuwa babaisha, man, I am fresher. Way more fresher, ama ati swengi maze ni mafresha. Jipe shugli maze, wacha kuni pressure. Kuwa mpole maze ukinibongesha, ama vibaro tapata maze ukijishasha. Usi nyombe kolabo kamoja rashia. Mini mbua, we ni rasha rashia. Ka unancho basi wesi unawashia. Na kile mi ufanye kome kuku washia.
Sini wale 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 wabaya. Wale wabaya. Sini wale 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 wabaya.
Wale wasini.
Hatunaka ubaya. Sini wale 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 wabaya. Wale wabaya. Sini wale 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 wabaya.
Wale wasini.
Hatunaka ubaya.
Bado niko kwa payroll ya kina Mourinho. Ka life kali change niko juu ya mojito. Naifanya for the money, naifanya for the people. Hakuna player hapa atabol kuniliko. Na tukifika tumeswaganga. Nukika acha jona sisi tunatuanganga. CV Johnny mbaye, yani ugly of course. Paka ocha wanajua nae boy ndo boss. Niliyetanga mabas, kwizi niko fast class. Mziki kwangu, diverse. Mbaka fresha, ame diverse. Na tuko tu pato kwa ni boss.
Mule, mule. Wale, 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 wabaya. Wale, wabaya. Sini wale, 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 wabaya.
Wale, wabaya.
Hatunaka ubaya, yeah. Sini wale, 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 wabaya. Wale wabaya, sini wale 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 wabaya.
Wale wasini,
atunaka ubaya, yeah.
DJ X, 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 X,
I'm standing on the stage, looking at the audience, I'm frightened. They told me that this thing was all exciting. All the attention I'm attracting on the mic and the hype and the buzz got me thinking about my life when I'm through with this, so gonna be next there. Been working hard, so I hardly take a rest there. I see you focus on your swag and your fresh gear. Me, I'm trying to be a damn legend, man, is that clear? I had a dream that one day I'd be sitting on a round table with Kanye, talking about business and buying beats from Andre. They said the best things come to those who are humble. I've been a humble dude that you wouldn't believe. I chose hip-hop and I swore to never leave. But this point, I done left behind all the beef, was resulting in violence, only proofs that you weak. What up? And mama told me that, son, you gotta be strong and you don't got to worry. So you can criticize me all you want, but you don't know my story. Say I get to money body. So now I'm praying to God that he gon' come and see me. A lot of these niggas on my case, they be pulling me back, but I won't let them get to me. Ambition is priceless, so I gotta make this buck, cause this money don't come for free. God is gonna open doors. Oh, God is gonna open doors. God is gonna open doors. God is gonna open doors. So what's up with all the yapping and the stabbing in the back? I ain't ashamed of that infilming, all that's happening is crap.
Okay, number,
letter,
wake up,
letter,
change,
letter,
letter. Dogo, dogo, dogo to na enda. Dogo, dogo, dogo to na enda. Aya, aya, ni me King Kaka. DJ, cheza ngoma si utaka. Warembo wote include maviraka. Ti club zimeja, tunapati kwa kichaka. Hey mami, ebu, dance na mi. Uko na chali, basi, dance for me. Uko kwa daddy, basi, come for me. Mko wangapi basi kam na matri. Maboy wangu imbo wa wana luga. Wengine ni madingo na njumu zinatupa. Selection ya madem fly so sun. Ka luga chini ya usiki wanatokana.
Number,
letter, waiter,
letter,
change,
letter,
letter. Dogo, dogo, mdogo tunaenda. Dogo, dogo, mdogo tunaenda. Number,
letter,
waiter,
letter,
change,
letter,
letter. Dogo, dogo, mdogo tunaenda.
Mixes, bookings, and more, log on to www.djexploid.com.
Nianza na ka selfie,
double tap.
Niko na TBT,
double tap.
Akapiga screenshots ya like,
double tap.
Pia mimi ka like,
double tap.
Nianza na ka selfie,
double tap.
Niko na TBT,
double tap.
Akapiga screenshots ya like,
double tap.
Pia mimi ka like,
double tap.
Nianza na ka selfie, nika double tap. Akanibamba tukaenda WhatsApp. My late night tulikuwa tuna chat. Anatuma mapicha niko zile chap chap. Baby girl nataka to link up. Kesho yake yap vile alifika. Nikuwa meiva kwa zile picha. Jokes kidogo akaanza kutabasamu. Akanikaribia tukapiga na munju. Ikatubamba ikenda kuingia usiku. Kabla toke tukapiga ka selfie. Akeka Instagram nika double tap. Nilianza na ka selfie,
double tap.
Niko na TBT,
double tap.
Akapiga screenshots ya like,
double tap.
Pia mimi ka like,
double tap.
Nilianza na ka selfie,
double tap.
Niko na TBT,
double tap.
Akapiga screenshots ya like,
double tap. Pia mimi ka like.
Wengi wajiuliza ni kwa nini nalia kila time. Wengine wajiuliza hivi kwa nini na wipi kila time. Sio kama publicity stunt, sio kama naomba huruma. Sio kama publicity stunt, sio kama naomba huruma. Swali gumu kabisa, lakini wili nitajaribu kujibu maswali. Swali gumu kabisa, lakini wili nitajaribu kujibu maswali. Kama sio Mungu, ningemalizika. Kama sio Baba, ningemalizika. Kama sio Mungu, ningekwisha mimi. Kama sio Baba, ningekwisha mimi. Niacha mwadhara, niacha umu madhare. Mpaka kule Kampala, kukuniacha ramana we.
This is the trending DJ in Africa.
Adijani subiri iwe waku. Nikupe mava
ya kuyote.
Tuwe milele. Mimi na wewe. Adijani subiri
iwe waku.
Nikupe mava
ya kuyote.
Tuwe milele. Mimi na wewe.
Wapya
kutafuta na sikia ni mrembo pia ngependa kukujua. Nipe mkono tafadhali tupo jamja. Twende nje twende njia mbali sana. Malikawa ya masishe zivi tumetulia kwa beach tunachomwa na jua hivi. Simu ziko ofa kuna mtu anatusumbua. Hoteli 12 star hapa rakuruka. Fana shopping tu anguzo viatu sawa. Hizo nguo pia hapo sawa. Dina nsambiru siku maisha tamu. Baadaye masaa 7 tunaingia club. Kwa makali yote unataka VIP DJ na cheza ngumi yote unataka. Adija tafadhali ishi na mimi lele. We wangu no wako tuishi kigenge.
Adija nisubiri
iwe wako.
Nikupe maba
yangu yote.
Tuwe milele mimi na wewe. Adija nisubiri
iwe wako.
Nikupe maba
yangu yote.
Tuwe milele.
Super, 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 super Kijana tatu na madada na sedo kwenye bitu basi shida Bacho ongeza ngata Leo maze kukamata Cheza karata kukapata Kisha kata kisha toko shati kata Kula bata kilo kata Maji kata watoto takipata
Gaza ya letaga shigiri Shigiri shida Fashe ya letaga shigiri Shigiri shida Timi ya letaga shigiri Shigiri Shida Shida Shida
Cheza na maneno na zina make sense Kata, don't get test Fuck, who's your best guest? Do that, the best guest Mi bado mbaya, bad man Na wasika sika, policeman Kwa easy machum na wapiga tisa Na kwa akaka boxer, tisa Si wendyo meomba, kanisa Na kwanga na adabu but leo sina Miss wele wele ukipenda jida Kila kitu wele wele but leo sina
Gaza ya letaga shigiri Shigiri shida Washe ya letaga shigiri Shigiri shida Timi ya letaga shigiri Shigiri shida
Bila kuniomba kasa chukua teso Kasupa nika nika reception Sili nyama but kake nika exception Ka test kako suit kako Originally wa moda assassination Ka vida ka simple animation Saiji na kubwa across the nation Timi mister
This is DJ Exploid I'm gonna make you move 0 to 100 Real quick For mixes, bookings and more Log on to www.djexploid.com
Bila kuniomba kasa chukua tenso Kasupa nika nika reception Sili nyama but kake nika exception Ka test kako suit kako Originally wa moda assassination Ka vida ka simple animation Saiji na kubwa across the nation Timi mister
Wele wele
Hakuna majo ito Achua do something o mirado iko Hakuna ngango ito Tuko fine tuko wele 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 yeah. wele
Niko set ka square bigger mass bro Don kabos ko skiza mass jo I'm so not fair skiza bass You tuliaga we are you the flow it is Temperature is panda eh. Wele wele when I'm teremuka eh. Sasha nije wikaranga si niko ganga Nobody can stua me no. Temperature is pandering I'm wele wele when I'm telemuka I'm glad you're the chile I'm kanyaga ing And it's mad I'm the jama you are vuka with Call up
Britain are the monster Baduna kill baduna let a disaster
Wele wele
Call me real gangster Toko mumbao na wakilisha marasta
Wele wele
Everything Chris everything Wele wele Hustle never stop hunting dandili My chase for my sister do wana nifili Pepe ka rap na badu me na wakili
Break it and make it Jimmy Hayes
Kuna yule mekazana bila kazi
Baba mtendele Ajua mungu yuko
Mungine amengojeka kwa muda mrefu
Baba mtendele
Shela ina titi kuzorota Yule mwingine madeni ya mkimbiza
Baba mtembele, ajua mungu yuko
two. It's a delicious.
Hey, yo.